aloha no kualono o waimea.
Love for the ridge of Waimea. Beautiful is the mountain Kahana.
He aloha no kualono o waimea.
He aloha no kualono waimea. Kua hivi nani oe e kana.
Ke ala o nauna o kamaile.
Ke ala o
the fragrance of the maile.
Maile.
Small leaf maile and mokihana.